nwa jikere ụya leba ka ya leba nwa n'icha ligo biko lechaba machabakwa pịachasịgwa ngwa bịa ha na-ego nwa jikere ụya leba ka ya leba nwa n'icha ligo biko lechaba machabakwa pịachasịgwa ngwa bịa ha na-ego.
Forever need your love, ooh. We did this one together, make it soft, ooh. I don't feel like your mama, you fine, ooh. You be me like the sun where they shine, ooh.
You are everything to me, your mama. You are the very air I breathe, mama.
Mwa jikere, oya leba, kaya leba, mwa ni chaligo, biko lechaba, machaba kwa, pyachasigwa ngwa.
Let me show you how to fly. Let me sing you songs at night.